Dolimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e ɗiɗaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men ɗon hande. Alhaaligolle sukaaɓe ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere taskaram o e biol bankiru Afrique Naru fi ɓantaare tippude e fondation mo Ibrahim e nder sukaaɓe temedere ɗaɓɓoɓe golle ka ley Sahara capanɗe jeetato e tato keɓataɗen golle.
Mais jande kay min jangi fa heewi, min desi diplôme ji wuro, joni minen ni lay lumoji minen tefa min coora min connita to min jooɗo juuɗe ɓore.
Holko woni sabu ɗum e holno ɗum waylirte, en ettoto faamude ɗum enen e Mamadou Hassimi Soare, cukko ardiɗo Akib salndu halfinandu toppitagol e yeynugol golle Guine.
Ɓe ɓuri tanminade ko jooma société ji en profil ji ɗiɗe falteɗin kañum e ko wona jangeɓe kon harayno huccodiri seeɗa.
Caggal ɗumen Jehan Mali haalen fi pinal e martaba fulɓe ko weɓita e festival no wi'e weño ñeñe pulaku ka suudu martaba Amadou Ampate Ba Bamako. Karogere men diaspora eɗen gondi e Abdourahmane Diallo taweteɗo Washington fewdo ɗo, fandare makko ko sammugol jooma jawdiɓe falaɓe wilintingol jawle maɓɓe Afrique.
Jowlol sukaaɓe.
E biol witto ngo mojobere aduna yankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaaɓe capanɗe jeego e jowo e nder temederewel Cameroun jogaaki golle maɗum ko golle ɗe alaa joddi moƴƴiriɓe jogi. Dultodiraɗo amen Yawnde Mariamu Mumini wattani yilla e sukaaɓe immaniɓe wallitagol nandoɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗi gollirɗi e mecce. Keɗoɗen jantore makko nde.
Hande pelle dillani 6 nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban OK Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
OK Williams ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'ada gota be ɓamtare lesdi Cameroon. Min yiɗi lesdi Cameroon dari ndi ferwundi be risku ɗungu be kawtal hoore ɗum manɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe ko min huwata ha hiri weeti.
Ha kala hitande fuu ɓe ɗo kosa derke'en hawta be janginoɓe cuftaɓe daɗɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel.
Mi jami ɗum eltugo ɓe dow tigorgo ɗabiya ɓurduka woɗugo e eltugo ɓe dow ɗabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuje pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde OK Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun sappo fuu bila sefodu dina bila leyol. Ɓe ɗo jangina ɓe ko nafata ɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi ko miɗo wondi be himɓe OK Williams. Ɓe janginiyamin bana no derke'en ardata, no min vallata nokkuje amin, nden no min fuɗɗata kuugal. Nana seto min reni gomnati heɓiniyamin kuugal ba. Min yahi min hawti derke'en, min jangini ɓe no ɓe tefata kuugal.
Mi daga lesdi Maro mi wari, ɓe formiyam bo ko laarani artugal derke'en saɗirmaji melaari ɗabiyaji meɗen ɗo lesta jamu. Ngam majum OK Williams wari walliyam jur ha reflection ji ha encouragement ji. Mi walla derke'en man no ɓe keɓtira ɗabiyaji maɓɓe ɗo ɗum boɗɗum, kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaje kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillude ha entreprise ji ɗum manɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yaakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaji nder calaje gillaɗe
ha entreprise ji majum fuu. Ɗum sanjani ɓe ɗabiyaji maɓɓe dow hakkilangol déchet plastique wo'ingo tuundiji ɗo. Ha min yilli fuu ɓaawo majum min laari ɓe ɗo watini ɗum hakkilo dow no haani ɓe wo'ini ɗabiyaji maɓɓe.
Haala pilki ɗon nder janngirle ɓurduɗe watanego hakkilo nder elto OK Williams.
Environnement ɗo wakkere tilimde masin ha OK Williams sakkontama
maggal ko laranta déchets plastique koma aynugo leɗɗe e ladde bana tiggugo leɗɗe ɗum laati komin huwata diga fuɗɗam.
Irin fedde nde ɗo mara haaje nder lesdi Cameroon ngam wallitiggo gomnati faabugo derke'en ɓe be sanjugo jahargal kuuɗe nder lesdi ngam ɓamtare maari. Mariam Mumini, Yawnde, VOA.
A jarama Mariam Mumini. Joni keɗoɗen jiyanɗe heɗiyankoɓe ko fati e alhaali o.
Mijo mon e mon.
Si a landike sukaɓe afriknaɓe holno ɓe fewdori hande, ɗuɗuɓe e maɓɓe jaboto wi'a mi gayni jangude kono mi heɓali golle. Eɓɓoje guwernemaji feppodira e faaleji sukaɓe ɓe, golleji sociétéji heeriɗi ɗin ɗum woni private sector ɗin kadi no waasi ɓantare ha kadi wawa ƴettude sukaɓe fof ɗi udda gawol ngol. Nultodiraɗo VOA Fulfulde Niger yeeɓi faandu haala makko e nder Niame. Keɗoɗen konnguɗi maɓɓe ɗi ka faandu haala Amina Diofu.
Inna wiyete Samba Issatou. To rosu golle kay min mbiyan hano golle ka heɓata na hande waɗan duuɓi joyi ni ko kantidinmi jande an université, ko wiyete université on, miɗa jooɗi mi wala golle gon fof ko gaɗanmi. Na faa joni miɗa jooɗi miɗa domi gomnanti wiya ke na adan no wiyete na adan sukaɓe ko jangidi aɗa ɓe golle faa joni ɓe mbiye. Miɗen jooɗi ni miɗen tefa lay gollirde pamari heɓani tomin jooɗo juuɗe ɓole. Mais jande kay min jangi fa heewi min desi diplôme ji wuro joni minen ni lay luumoji miɗen tefa min cooda min connita. No doje ko goɗo mi wiyte hano gomnanti to yi'a ɗuuɗal amin na rafi no wiyte gomnanti to yi'a ɗuuɗal amin o ada ɗen golle no henno fuu neɗɗo heɓata ko baka muɗum lay haraka gomnanti. Exemple gomnanti wonana hano suudu inna ni no suudu inna faa ɗiri fuu na sukaɓe muɗum hanto hen.
Inde am woni Yakuba Albashir Haddidatu. To min mi ɓoyayi ka gayni mi jayide joninde duuɓi ɗiɗi duuɓi ɗiɗi kam mi gayni jayide mi woodi diplôme amma mi heɓa golle. Ɓe keɓata golle tun daga wonɓe ɗuma golɓe laawɓe kokaɓe golle ɓe giya sai experience woni ɓe ƴamma do a golli to goɗo ko gara to maɓɓe niɗɗo joyiɗo université toye golli gollay sai on muni on adi ɗum golla no on ekkito tarehi moɗon anda ko gaɗo ton kamma golla ɓe giya sai ndi goɗɗo experience duuɓi joyi ɗum watta kone tuna niɗo ɓe meeɗai gollugo. Voilà.
Adam Boubacar wallahi to mi jogaki fo golle kono muɗum waɗa fa inde ni mu do e tafol golle ɗe jamin no ɗon min jangidi nafutonde e rotoy e jaɓan mi no ene dota jomum kade e anda fo no en gatta jomum vraiment rafi golle en donc
rafi golle ne onne tampina himɓe sanni debbo yaado gorko yimɓe jangi no jogi talkiji amma ni golle wala hunde ne kiɗi golle ɗi sanni amma golle wala eɗen kaba gomnati firtana en nokkuji ko heewi nokku to jomum yahata resatel kimu ade golle ɗen inen cukaɓe ɓe jom eɗen jiɗi golle amma ni golle wala ngam majjum seeno yimɓe ne jaa cukaɓe ko heewi ne jooji ngala na gada baafi ne jiɗi golle de e andano e kaɓirta ɗum eɗen jiɗi hinde mawɓe ɓe balla e ɗum keɓa golle.
On nani e jiyanɗe sukaɓe joɗi ɓe ñame ko fati e alhaali rafi golle e sengo ka sukaɓe ko Amina Diofo neldi men konnguɗi ɗi joni jaɓɓoɗen koɗo dande fulɓe.
Koɗo dande fulɓe.
Hande ko Mamadou Hassimiou Soare suka jukko ardiɗo Agip sandu halfinandu toppitagol golleji e nder Guinée woni koɗo men mi yewtidi e makko ko fati e angal heɓugol sukaɓe golle e eɓɓoje hanaɗe heɓɓiteɗe fi waylugol o alhaali. Mi yewtidi e makko ka téléphone. Hassimiou Soare mi yettima.
Ara min kadi mi salmini jentiɓe VOA Fulfulde.
ko accu ko ardiɗo Agip ɗum woni salndu halfinandu yeynugol golle Guine no heewi sukaaɓe gaynuɓe jannde kono ɓe waasa heɓde golle ɗum no jaali Guine e leyɗe heewɗe e taskare ma holko woni sabu ɗum
mi ɓuri e tañinaaɓe on anndi e ɓaawoɗo seeɗa hari jama on ɗuuɗa jooni noon so n ƴettii wano lagine e pays ji heewɗi jama on ɗuuɗi heno ko ka finetee toon dawe wano so n ƴettii administration publique ko on taway ko yimɓe seeɗaaɓe waawata gollude e mum ɗum ko goo ɗimmitere mum wano ɓe kañum kadi ka privé ka salndu privé ɓen noon kañum kadi kono weeɗiri woo waawata ƴettirde gaynuɓe janngude e tuumeni ɓuri e tañinaade ko ɓuri e wonde sombo mum koko tawetee kon jooma société ji en profil ji ɗiɗe faaltee ɗin kañum e ko wonaa janngeede kon harayno huccondiri seeɗa
no haani noon ka ɗum ndartee e maanaa hara programme ji jannde ɗin no feppondiri e noone golleeji feewndi ɗiɗi
on anndi ko ɗum kadi goɗɗum ɗum woni e mission ji amen menen o service ɗo yahugol wano fii e takkoɗi société ji inna hiinini ko honɓe hattondinɗon e mum so inna hii fewɗoon gon ɗo men hattondini mum e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi joyi ko ɗum ɗon kañum kadi men hattondinta e mum yeru ha saaba kaarijo kañum kadi après men inna hii jooni ɗo yo école ji ɗin yo jannude avocaɓe ma ɗum jannooɓe l'école ma goɗɗum ɗo jooni ko ɓeeɗo haanuɗon formude par ce que ɓeeɗo si ɓe gaynii janngude tun ɓuri tañinaaɓe ɓe heɓa golle
ha ɗum ko yoga e eɓɓooje ɗe heɓluɗon ngam ustugol caɗeele ko faati e waasere golle tawsi hara hiɗon yuɓɓondiri e leyɗe afrique naaje goɗɗe nde tawno alhaaliiji leyɗe ɗe no nanndi
yimɓe ɗo yuɓɓondiri e pays ji buy wano neeɗiraal noon hay min yawno ɗo jamena ɗum ko leydi tchad par ce que hari ɓe organise toon ko ɓe yimta kon forum national sur l' emploi e ko wattii ɗum hoore ɗum kañum kadi meɗo yuɓɓondiri e wano kippuɓe sigu ko men jokki kon sigu ko men jogii kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yintee kon lamset association mondial des services de l' emploi public ɗum fof ko fii jeenondirgo juuɗe vraiment mo ɓeeyo anndu ko honnum ooɗaa woni waɗde fii ka leydi makko a tawii ɗum nomi marsude toon an kadi ndaara no kippiraa sigi ɗum si ooɗaa kañum kadi tawii hiiɗa kippuɗoɗaa kan kadi
o jemba hasmi usoire fewndo ɗo gouvernement Guine no yeynude fota o projet simanndu ɗum woni eɓɓoore awtugol jawle njanɗe nde milliard uji noogayi dollar holno woni ɗon e heblorde ɗum fiyo sukaaɓe Guine naaɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓoore nde
bon wano anndirɗon noon menen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin in on programme ɗon won nini min annda hii ko honɗum woni eɓɓoore maɓɓe kala ka wiyetee golle min hoore am mi yiitudunoo e ardiiɗo compagnie mo ɓen tan rio tinto on anndi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simanndu annda ko honɗum woni ɓe hattondini e mum menen kadi mi wonna takko maɓɓe min accompagna projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi min ndaarano min ɓurta wallitoraade sukaaɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
ka ara noon a yewtii en fii sukaaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditanngol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiiruɗaa polgal ɗum e nder Guine hiɗa heɓude sukaaɓe ɓe tawata hino tiiɗnii e ɗum
bon piiji ɗi welaa fii ko woni nde wonde e buy sikkayi waawa udditude hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗooki tan heyde tono mum o arale piiji ɗi wonaa wano noon waata marsirde ko maa habboɗaa ko maa muñoɗaa donc banŋeeji gon toon kañum kadi hay menen service amen on ɗo mi recevay ɗo sukaaɓe faaleteeɓe e rewrude ngol laawol ɗon min ɓurta ɓe ɓeydande ganndal e sigi ɗum piiji mi yinna ɓe ko ni e ni e so a uditii suudu fii entreprenariat ɗon e nokkel kaari ko ɗo heɓataa ndi kaydiiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo e ɗo ni jetata donc ɗum piiji fof ɗum kadi miɗen wallitoo sukaaɓen haa woɓɓe maɓɓe ɗo yiita laawol ngol e par ce que mene miɗen anndi ko gooto no gata waawata fuɗɗaade entreprise mais c'est réussi c'est même
Hasim Yusware mi jarnima vewa fulfulde weltanikema
awa non kadi ndara mal barka.
Ko dande fulbe wonudon e hedade e dow vewa fulfulde mede weltanion nokku kala ka gondon kedode dande fulbe ka onduji dabbi e dow ujune sappo e jeedidi e temedde jeegom e chapantati kilohertz odon bawi kadi yitude taskaram o e dendanga lowdi amen din ka mediaje rendo amen Facebook e WhatsApp iden natana joni tajere didabere dande fulbe. Katajare didabere ngundam fulbe nauran en Nigeria yiden e ardibe walde fudeko mojabere rendo yankore daraninde topitagol pula kukono kadi e eltugol sukabe noneji metche. Yaren kadi Bamako ton kolol didabol no wi e expo ar pulaku wenyo nyenye pulaku e fulfulde latino e leuru ya bindu. Mokhtar Bari yautan en no dumfe iri wano wobiri non rogeremen diaspora jofinantas karam o hande hide wondi e Adraman Diallo omo ari Washington dabugol yubondire ngam wilintingol jawle Guine e saralo.
Ngurndang fulbe
ko Nigeria adortoden kalen fi walde wi'etende fudeko den mojobere no wada kude topitagol pulaku ender hen be topito kadi jande sukabe worbe e rewbe e kitabe metche ko bappa jakusko nultondirado amen yobe karewo Nigeria neldien jantorende
gurungol na ingol fulbe sukabe ngadata e chippal kosam gal fulbe rewbe hubata hajeji mabbe zamanuru ndu gonden der kautal findinki ad en dondonu fulbe e janginki be dina e jande zaman gal lesdi Nigeria be tengal fudeko surgi mobgal sukabe e rewbe fulbe der lesdi Nigeria sakatarejo mawdo mo kautal gal bi etedo lawyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini non
o yeso fudeko aniya majo andi woni biyidi tosku kun fulbe goni to derfu wana fude ku walliti en burtake da tosku joni ta lari ayi ayi inde fulbe wonna ki ko dum ummi fu sai nana fulbe ko ko min bami fulbe jangai to dole bo wana idun janga to dum jangi hadu wallata da to waito to hadda ko wodi yeso so min kollita e bacci fulbe dum kollita be sanawi ji fere fere dum kollita be no be gadirta lumo e ko nanji no den bo min ballitabe to Allah walliti min min jaba nabe kude fere fere da be kuwata ha gwamnati e NGOs ji fere fere
yehi gureji fulbe dum wasani be kulli
dum hokki bikko e fulbe dum wadi ko jajjangirle ko hebani ko scholarship dun na der gari min gadir ta yilo ta yehi gureji fulbe anana e wodi dem borawbe be min kolliti daga ladde min kottoybe rawbe be min kolliti sanawi didi daga ladde min kottoybe min kolliti be min jobide cede mota mabbe min hokkibe cede mota be gari min kolliti be hokkibe sanawi de mabbe be sport der mabbe wodi debbo goto mo derdo joni ta yidi kirida e mako a yirida e mako ko wiyete daga gure fulbe de mo tiroyi to ladde dembo e ko wadata e wada nebban ku jete da wada turare e ko nanji so hala dunia mino ibi jodi dangani ibi jara chai nanon kawana
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tinago hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle na foje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
e fatude arda ko fulako to ngi ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngodi masalay mabbe
enen ma fulɓe haandi bo enen kawten hoore especially ardiɓe meɗen, ngam ɓurna maɓɓe fuu ma ko ɓe gaɗa representing interest fulɓe interest, sei ɓe gaa representing jibaji maɓɓe. Kanjum woni masala meɗen. Aron ɓe mi artata mi nodda, kanjum woni ardiɓe fulɓe. Wallahi ɓe kula Allah, ɓe miila yeeso, ɓe kaɓana fulaku ganna haade ɗo darete yeeso, darete yeeso ɗo no darete, no ɗum waɗata, no fulɓe gaɗata. Hannde to ɗum ummake, to gomnati waddi ko ɗum wallinde, sei ɗum waɗa kayigo mano maɗa fulani. Amma to ɓe sei ɓe kotira mano ma, sei ɓe acca haala fulaku to gimmajum ɓe kaɓana gan hamɓe ɓe ardoto to ɓe ɓe jaari bojji meɗen to gomnati definitely gomnati yewantoye to ɓe jarayna no gomnati andita masala meɗen. To mi emi yi'a ɓurna fuu damoaji meɗen ni wallahi ɗum dow ardiɓe fulɓe.
Bappa Diakousko, VOA Fulfulde.
Joni jahen Bamako lamorde Mali gila nogas e jowi naɓi nogas e jeeɗiɗi sappa ɓuru ɗum ko lewru salindu ngol kolol weño ñeñe pulaku latino ton moɓodiral ngal balɗe ɗiɗi ɓure pinal e martaba fulɓe weɓita mawnina. Moktar Bari ko nultodiraɗo amen Bamako.
Nogay e joyi yaade nogay e jeɗɗi octobre lewru tubago festival expo art pulaku joɗaki no palais de la culture Amadou Ampate Ba. Jimoɓe yeeyoɓe e anduɓe fina tawa pulaku joɗege ton. Ibou Niang kam wonano hoorejo festival o.
Donc tawi hedderiji moji e bañagara he artifte ngaji min ke sanneae donc ndemin ke ɓoyide mami anniyamuru min mbawa wadde kiri hunde wotere fewnude ko laato sawabu yallah ɓiɓɓe leydi ndi ana pour que cakko hono ko woni e lawol warde donc ɗo idéo ƴewi somi anniya majju somi gollo gila ndemin ndi sanne bañiga.
Expo art pulaku hollayno finatawa pulaku e finatawaji siji goɗɗi gonɗi Mali hono bamarankoɓe yaade songankoɓe. Mariam Cissé e Aminata Sangare ɓe tawama le yeeyoɓe.
Mo idée o weli kam sewide yimɓeɓe fof anmo hawtindega to mi yiga sifa heewi ha ɓe anaga fulɓe anaga to singaji fa heewi gari hen ɓe fof ɓe gari ɗe gonnoga ɗo ɗum weli kam sanne sabi feso kalis o heɓa to yimɓe kawri kaldi jokkodiri laaji gotum fo ɗum kam moƴƴere mawde ɗo
mission garo komin muuyata o e muuyata e kasi waɗa fa ɓura honno hikka ni ɓurani welde ɓurani cokku ɓurani yimɓe miɗe gaɗa miɗe nodda yimɓe fuu fulɓe e ɓe gana fuu kala tinno kawro ɗo e expo art plan.
Ley balɗe ɗiɗi ɗe kiruji waɗi yimoɓe gaɗoɓe théâtre e ñeyɓe fuu joɗeke ton. Dinda Sare kam ñeyɗo andaɗo le leyɗe ɓaleɓe to pulaku joɗi fuu.
Sakiraɓe saraɓe sayiɓe leydi ɓe lalake muraɓe kaya fa murten nam parce que murten kayen nam fa ñiɓe ñiɓo ɗen nam ñiɓe
festival expo art pulaku o hawrani yimɓe hawru ɓe fuu ɗum weli ɗumɓe par ce que yimɓe mbayri hawru jidde batte fina tawa o fuu ndeno so yimɓe mbawri hawru batte fina tawa o fuu ƴeewete ƴeewodirte hoore moni ndi yiidata ndeno ɗum laati ko hawre ɗum so yimɓeɗe mbaɗi fuu ɓeɓe mbaɗi fuu kawte ɗo kala kalɗa so a markani so a pullo so a pamaran
expo art pulaku koyɗe mum ɗiɗi woni ni nder capital Mali Bamako. Ɓe moyayno mawri ɗisoni Allah jaɓi ɓe gaɗa festival mawɗo kawrito fulɓe Afrique fuu e leyɗe goɗɗe. Moktar Bari, VOA Fulfulde, Bamako.
Ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade dow VOA Fulfulde. Meɗe weltori jikke ɗe fawɗon e amen. Mi yetti Sori Malal Diallo, Buba Mbororojo, Abdullahi Ibrahima e kanko Ahmed Aboubacar Azare. Mi salmini kadi Issa Bari joɗiɗo Adjamé Abidjan e kala wonuɓe heɗaade daande fulɓe. Joni joni natanen roguere diaspora.
Diaspora.
Diaspora. Wano mi holliri non ka titode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo on ko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bangye njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guine e Sierra Leone leede didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko sognudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji buyi men fuddodi ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray fi be ufala wallude an société ji wonde Amérique don be hebira be golli da partenaire be leydi Afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be Cooperative Council on Africa men yidi kadi Business Council for International Understanding darugol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kono be representi mojobe buyi wombe wadde julagal kande leedi do fala be yawde ka yasi leede afrique ma aduna on
Abdourahmane Diallo holno feewndori de leede Guine e Sierra Leone ka bangi sariaji buyino hawra e tiadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gollirdi e der yoga leede afrique de wawide
ko kesse mo yolandi da den andi parce que benta kon kalsi da sonko kalsi ka yata wo tata haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari an nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari code investissement on fi wallita gol fala be arde investissement kander leedi ma wombe kander leedi ton fala be investissu gol be wadi kadi gishe ini kitawta sa ari fi uditugol society ma entreprise ara no ko ngotum wada demarche fi hebugol kaydiji din fo agreement on hari ara no wona ha lewru wono lebbi ara da habbe joni sinebi ha ko balde tati hara kaydi hara hetti agreement ma on awa wiudde de society kadi le de dino no mari sari anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wono lagne no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko la Guine salon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don nabay jawle mum ton Guine e Sierra Leone bay ko delede dun didi daki don emu
donc deja mi hebi wombe la Guine e Sierra Leone fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hala ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala be nabude goldugol Starlink wado be internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi masinji kamin medo jokkono bay ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste be nabi dede la Guine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
weltike foto
Diankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature Yalla mo jodi ta ke fa fa sa komi woni cerno mo Dumba mi weltaniki Abdourahmane Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi weltaniki kadi nultondirabe VOA fulfulde fop iden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido weltani on kala ka wondon yadunaru mido yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama.